diɲɛ kuru kara ɲɔgɔndanba sɛnɛntɔlɔntan bunakun kan kugujumɔndu ko don o san bafilɛmɔnɔ wɔɔrɔ elimɛtɔr hukumu kɔnɔ mali sɛnɛntɔlɔntanaw cɛ kɔrɔbalenw be cad taw bisimila novanburukalo nata la atile 19 atile 20 walima atile 21 ɲɔgɔndan bolodalen do ka bila o dola kelen na a ɲɔgɔndan be tan stade du 26 mars la bamakɔ ka kɔn o ɲɔgɔndan ɲɛ mali be labɛnniba fila la badenya ɲɔgɔndanw do minw fana bena kɛ sababu ye se ka se ka sɔrɔ cad ɲɛkɔrɔ mali fan fɛ labɛnniba fɔlɔ ɔktɔbru kalo ye tile 13 nata don bamakɔ stade du 26 marsi la mali bɛ uganda bisimila badenya sɛnɛntɔlɔnta ɲɔgɔndan na tile 4 o kɔfɛ mali ni arabi saudite be ɲɔgɔn sɔrɔ ɔktɔbru kalo ye tile 17 san 2023 yi na o ɲɔgɔndan be tan portugal jamana kan o fana ye sɛnɛntɔlɔntan badenya ɲɔgɔndan ye min ye mali ni uganda ka ɲɔgɔndan ye mali sɛnɛntɔlɔntanaw be ɲɔgɔn sɔrɔ ɔktɔbru kalo ni tile 9 nata bamakɔ walasa ka labɛnniw sigili sen kan k'o daminɛ n'o ɲɔgɔndan tana ka ban ɔktɔbru kalo tile 13 o don dugusajɛ ɔktɔbru kalo tile 14 mali sɛnɛntɔlɔntanaw bɛ portugal sira ta ka taa arabi saudite sɛnɛntɔlɔntanaw bisimila o ɲɔgɔndan be tan ɔktɔbru kalo tile 17 san 2023 yi na o bena kɛ badenya sɛnɛntɔlɔntan ɲɔgɔndan filanan ye ɔktɔbru kalo yi kɔnɔna na voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli de